Leta yari yahinduye iyo ngamba umwaka ushize isobanura ko umwana wize mu rurimi kavukire abasha kumenya n'izindi ndimi bimworoheye. Ibyo kandi bishimangirwa na UNESCO, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi n'umuco. UNESCO igira inama abashinzwe uburezi kwigisha abana mu rurimi kavukire rwabo kugeza mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Ibi byavugwaga mu mezi icyenda ashize, ubu byamaze guhinduka. Abana bose bakaba basabwa kwiga mu rurimi rw'icyongereza kuva bagitangira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Ikigo gishinzwe uburezi mu Rwanda gisobanura iby'aya mavugururwa ahutiyeho kandi ajya atera impinduka zihuse mu buryo abanyeshuri biga mu Rwanda. Bwana Irene Ndayambaje uyobora REB.
Hari ibintu bikomeye byashingiwe kuba mu by'ukuri nk'ubushakashatsi bugenda gusohoka cyane cyane uganisha kuri siyanse ndetse n'ikoranabuhanga birimo buragenda buza mu ndimi navuga mvamahanga. Ugasanga rero mu by'ukuri uburyo ubumenyi burimo kuza buri gusaba ko kugira ngo umenye neza utavunitse uryari buryo wiga ikintu, noneho kugira ngo ukige mu rurimi ubwo bumenyi butari kuzamo ugasanga bitari kuza neza. Ikindi kintu cya kabiri gikomeye ni uko mu by'ukuri n'abanyarwanda bagomba gufungurirwa imiryango. Umunyarwanda turimo kurera uyu munsi ntabwo ari umunyarwanda w'u Rwanda gusa, ni umunyarwanda w'isi. Ugasanga rero n'icyo twakwita globalization cyangwa se kuba ngo umuntu yige ariko arenga imipaka, nabyo bikaba ngomba ko mu by'ukuri abana bakiri batoya nabo bahabwa amahirwe.
Ni kenshi abantu banyuranye bagiye bagaragaza ko impinduka za hato na hato mu myigishirize zikoma mu nkokora ireme ry'uburezi. Ababyeyi bati biragora gufasha abana mu gihe n'ingamba zo kwigisha ubwazo zihuzagurika.
Ye rero ko mbyumva cyangwa se ko mbibona ni ukubuza abana gahunda y'imyigire. Kuvuga ngo umwana umunsize mu cyongereza ejeje mu kinyarwanda ntari bumenye icyo cyongereza ntari bumenye n'icyo kinyarwanda arahagarara hagati. Uwo ni ukubura buza abana no kubabuza gahunda y'imyigire. Ngewe ndamufite atangiye mu wa mbere primaire. Ni ukuvuga ngo iyo wenda tuvuge barimo kumwigisha ikinyarwanda wenda inyuguti nkuru n'inyuguti ntoya, none akavuga ngo mwaka ngaka ngo nakana na kaka ngaka, mu by'ukuri ntari bumenye majuscule na minuscule. Bivuga ngo umwana kumuvana mu rurimi runaka ntarumenye ejo aramuhindura umushyize mu rundi rurimi. Ni ukuvuga ngo nukumuburabuza muri make nta kintu na kimwe amenye.
Na mwarimu biramuvanga cyane uko mbitekereza.
Ikibazo kiri kuri wa mwana nyirizina. Niba wenda hariho nk'umwana wasibiye mu mwaka runaka yigaga ikinyarwanda, agize kuba sibiye akubiseho noneho icyongereza kandi nacyo ntacyo yarazi, noneho urumva aragumamo muri wa mwaka, biramudindiza cyane. Noneho no kuri kiriya kibazo cyacu ababyeyi kuriya mutukangurira ngo umwana naza gerageza niba nta n'icyo uzi ariko ugire uko uburyo umufashamo. Mbwira rero ukuntu nkatwe ababyeyi umukanya wamwigishaga ikinyarwanda umuganiriza nyine umubwira uti ngaho subiramo akukubisa icyongereza nawe ntacyo uzi bizagucanga, noneho bituma unamubwira nawe ngo tobyo bintu byanyu ngaho irwarize, urumva ko bigaruka hehe kuri wa mwana ageraho yumve. Nta babyeyi baramutereranye mwarimu nawe kubera n'abana bari na benshi kubafata ngo abashyiremo ayo masomo ntibimworoheye, noneho biranamucanze nawe ubwe. Ni hahandi wumva ngo nzagendana n'abagera bate n'abagenda, ariko umwana n'ubundi ntacyo yungutsemo.
Leta isaba abarezi gukomeza kwihugura mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo amashuri azatangire bamaze kurumenya, ko ariko nayo izabunganira ibaha amahugurwa. Bamwe mu bayobora ibigo by'amashuri bavuga n'izwi ry'Amerika bagaragaza ko bizagora abarezi kwigisha mu cyongereza, cyane ko abari basanzwe bigisha mu mashuri abanza batakizi.
Ku bijyanye n'abarezi bo ikibazo kuko ubwo umwanya munini nuko tugiye gutangira amahugurwa bundi bushyashya, wa mwanya bari gufata bita kuri abo bana bagiye guhura n'ikibazo cy'ururimi nabo ubwabo bazawufata bahugurwa ku bijyanye no kwigisha bundi bushyashya mu cyongereza. None ukahita ugira n'impungenge icyongereza bazigisha abana batakimenyereye ubwabo. Wumva umuntu wari umaze kubera 2016 yigisha mu kinyarwanda guhita ufata umuntu umaze imyaka itatu rero ugahita umutegeka ngo atangire yigisha mu rundi rurimi, nyine uzasanga umwana atazi icyo cyongereza n'icyo kinyarwanda atakizi. Ariko igikomeye cyane n'abarimu bakuze, kubera ko abo barimu umuntu mukuru kwiga ururimi bushyashya biramugoye. Ikindi ntabwo wafata bano bana bari kuza bari kuva muri TTC urubyiruko rukaruko nkoresha uhite umuha abumwana ukiva mu rugo ukinyarira imwe na rimwe utazi no kujya kuri toilette bahita babarambirwa ukabona nyine barabangamiwe bagasa naho babajugunye ariko iyo ushyizemo umubyeyi mukuru wabyaye uzi umwana icyo ari cyo usanga ari uwo mwana ugize ikibazo nta mwinuba aramufasha akamwumva akamwereka nyine urukundo rwa kibyeyi bigatuma umwana aguma mu ishuri
bivuze yuko babarimo bakuze aribo bigisha mu mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu
ahanini nibyo twabonaga byadufasha kandi wasangaga biba ari na byiza rwose kuko bafashaga abo bana bakiri batoya ariko mpamya ko nibahura n'izo mbogamizi z'ururimi okay bazagumamo kubw'akazi wenda niyo afekisiyo bayiha abana ariko ntabwo noneho urwa rwego babazamurakaho ntabwo abana bazasubira inyuma rwose
ni ukuvuga ngo abo barimu bakuze ntabwo izo ndi urwo rurimi baruzi
ntabwo baruzi kuko ntibigeze barwigamo ndetse abenshi n'ariya mahugurwa twagiye tubona y'amezi abiri atatu ntabwo mpamya ko wafata umuntu ufite imyaka wenda duhere kuri mirongo ine ngo umwigishe ururimi mu mezi atatu uvuge ngo nawe agiye kurwigisha mu byaba ari ikibazo gikomeye cyane rwose
uyu muyobozi utifuje ko twatangaza izina rye yanasobanuye ko basanga impinduka za hato na hato zigendana no kwangiza umutungo wa leta mu biba byashowe muri gahunda zikurwaho zitamaze kabiri
bifata icya mbere nko kwangiza umutungo w'igihugu iyo bazanye ibitabo biri mu rurimi rw'ikinyarwanda bigakwirakwizwa ku gihugu cyose ayo ni amafaranga y'umutungo w'igihugu bugiye guhita rero ufata ibyo bitabo byari byakoreshwa n'umwaka ugahita wongera ukabikura mu mashuri bigateshwa agaciro urumva icya mbere byari ntitwirirwa tuvuga ngo abarimu nta mibereho yabo ntago yazamuka ko hari ahantu haba hatikiriye uwo mutungo
leta isobanura ko nta mutungo uzangirika kuko ibitabo byakoreshwaga biri mu rurimi rw'ikinyarwanda bizakomeza kwifashishwa
ntabwo twavuga ko ibitabo bigiye kuba imfabusa cyane ko buriya ibitabo biba bibitse ubumenyi none se ubungubu nk'umukristo iyo ari gusoma ivanjiri cyangwa se ijambo ry'imana akarisoma mu gifaransa cyangwa mu cyongereza cyangwa ikiba kiri ingenzi cyane ni rya jambo ntabwo ari rwa rurimi mu by'ukuri twavuga rya jambo ry'imana rigiye kunyuramo n'aha ngaha mu by'ukuri biriya bitabo byanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda biri mu mashuri yacu ntabwo bitakaje agaciro cyane ko bifite ubumenyi ni nayo mpamvu twanatanze amabwiriza ubu ngubu yaragiye mu mashuri amabwiriza mu by'ukuri agamije kuzamenyesha abarimu uburyo bazakoresha biriya bitabo kubera ko bibitse ubumenyi mu gihe n'ubundi hari ibindi bitabo bizajya bibageraho cyangwa se bizabagezwaho biri mu rurimi rw'icyongereza
abakurikiranira hafi uburezi bagaragaza ko minisiteri ishinzwe uburezi ari nayo ikunze kurangwamo impinduka nyinshi ugereranije n'izindi minisiteri kuva mu mwaka w'1994 kugeza ubu minisiteri y'uburezi imaze kuyoborwa n'abaminisitiri 15 kandi bose bagenda bazana impinduka mu buyobozi bwabo no mu myigire y'abanyeshuri akenshi izo mpinduka zishingiye ku nteganyanyigisho indi mizi igishwamo imitangire y'amasomo y'abasoza ibyiciro bitandukanye kwinjiza ikoranabuhanga mu mashuri ndetse no gutangiza uburezi bw'imyaka 9 na 12 mu mashuri muri iyi myaka yose hagaragaye impinduka zikomeye kandi zimwe zagiye zigira ibyo zangiza ku myigire n'imibereho y'abanyeshuri b'abanyarwanda umwe mu bayoboye iyi minisiteri nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi Pierre Celestin Rwigema yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko kuyobora minisiteri y'uburezi bito
Cyane wayoboye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ko yari imeze icyo gihe byasabwaga icyo gihe ntabwo ari byo bisabwa ubu ngubu byasabye kwakira abana b'abanyarwanda batahutse bavuye muri Kenya aho bigaga mu cyongereza bavuye i Bugande bigaga mu cyongereza muri Tanzania bigaga mu Giswahili i Burundi bigaga mu Gifaransa muri Congo bigaga mu Gifaransa no mu Rwanda bakoreshaga Ikinyarwanda icyo gihe ntabwo byari byoroshye byasabaga kubanza kureba izo porogaramu abana banyuzemo no kuziringaniza kugira ngo ubone ibyiciro byo kubashyiramo byadusabye rero kwicara kugira ngo tubakorere porogaramu igihe ntangira n'iminisitiri wa education byabaye ngombwa ko twumva ko igifaransa n'icyongereza bigendana kuri izo mpamvu zose nakubwiza abandi bavuga icyongereza abandi bavuga igifaransa nyuma yanjye hagiye izindi mpinduka hagiye abaminisitiri benshi 10 n'abangahe nagira ngo nkubwire ko
iragoranye kuko nta munyarwanda itareyo.
Kuva mu 1994 amashuri yongeye gusubukurwa, amasomo yose yigishwaga mu rurimi rw'Ikinyarwanda mu mashuri abanza naho mu yisumbuye akigishwa mu rurimi rw'Igifaransa. Mu mwaka w'2010 Igifaransa cyasimbuwe n'Icyongereza, amashuri yose asabwa kwigisha mu Cyongereza guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, ndetse icyo gihe bategeka ko n'inyandiko zose leta ikoresha zaba ziri mu Cyongereza. Kwigisha mu rurimi rw'Icyongereza byaje kongera guhagarikwa mu mwaka w'2016. Amashuri yongera gusabwa kwigisha abana kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ndetse bize gushyirwamo imbaraga mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize, aho byavugwaga ko ibigo by'amashuri bitazakurikiza aya mabwiriza cyane cyane ibyigenga bizahita bifungirwa. Icyemezo cyongeye gusubirwamo, hari benshi bari bakiteguye kugishyira mu bikorwa, ibintu bifatwa nko kujarajaza uburezi, ariko abashinzwe uburezi mu Rwanda bo bakemeza ko ahubwo ari ugushaka kubugeza ku rwego rwiza.
Navuga yuko wenda byaterwa nuko umuntu abibona, ni nkuko wenda ushobora kujya ku nzu runaka ukavuga ko yari isize irangi ku kibara rihinduye, ariko n'ubundi ngo inzu igumara inzu. No mu burezi rero iyo hageze ibigomba kunozwa cyangwa se ibigaragara yuko bikenewe kuba ari byo byashingirwaho cyangwa se byashimangirwa kurusha ibindi, numva ko abantu bagombye kumva yuko nta gikuba cyasitse cyangwa se ntabwo ari uko uburezi mu by'ukuri budafite ikimuntu yakwita icyerekezo. Icyerekezo kiba gihari, abantu bavuga ngo muri cyaki icyerekezo cy'uburezi, ni gute noneho ibintu byakorwa neza kurushaho, ni gute twarushaho gutegura umunyarwanda neza kurusha uko byari bimeze ejo hashize. Ukuntu abantu bize mu myaka 20 ishize ntabwo ariko bakagombye gukomeza kwigamo.
Gahunda yo kwigisha mu Cyongereza izatangirana n'umwaka w'amashuri utaha, kugeza ubitariki y'itangira ryayo ntiriramenyekana kubera icyorezo cya COVID-19 gikomeje kwiyongera mu gihugu. Guverinoma yari iherutse gutangaza ko kugena igihe amashuri azatangirira bizaterwa n'uko iki cyorezo kizagenda kigabanuka. Ikibazo benshi bakomeze kwibaza ni ukumenya imyaka iyi gahunda yo kwigisha mu Cyongereza igiyeho izamara mbere y'uko yongera guhindurwa.
Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.